akwatide NRM bendera okulamuza bwa president Yoweri Kaguta Museveni atandise kaweefube okuwenja akalulu mu bendobendo lya Kigezi ng'atandikidde mu disitulikiti ye Kisoro gy'alambuliridde ensonga enkulu eziri mu manifesto ye kw'ossebe by'ategese okukolera abantu b'ekigezi n'eye Uganda okutwaliza wamu. Museveni ategeeza nti ensonga enkulu ya kukuuma n'okunyweza ebyo ebikulu ebizze bituukibwako wansi w'obukulembeze bwa NRM. Agamba gavumenti yezzizza engulu Uganda mu nsonga eziwera omuli emirembe n'obutebenkevu, enkulaakulana, okutondawo obugagga n'emirimu kw'ossa ebirala.